Toma Juju, 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 Juju.
Silas, Gini, Silas.
Kalungu peche zeyako, nchafu kokoch. Ungafunga toilet, hapa kuna connect. Uongo mcheze na boss, pidora mia sokes. European sokes, randi kwacha sokes. Kisha meki meki kubish, hawana pa wana gribo. Kumbe walifata upepo, walijua kama upepo. Wivu iti mbaka kesho, wanapotea bado nipo. Kila show ni maziko. Liko mbati na jini hazi, paka senji kizimkazi. Nanyoosha vichwa ndazi, penda nite baba mzazi. Toto na wapisha pempasi, wanza na waziri kwenye kazi. Nipo mini anotagi, piki zenu bofu wazikabi. Sina kazi na ushikaji. Ninafanya mziki unilipe, sina tema pepe. Baka kola bone kukopeshe, mekuli yangu na ubeche. Bona mlizi kwenye viepe, mtoto mapepe. Mekuli ya gine mazese, mekuli ya tawa deke deke. Tuliza mapepe, kwa jatu wakoshe bila stop. Mamarika wake TikTok, WhatsApp, status, history, Facebook. Kwa jatu wakoshe bila stop. Mamarika wake TikTok, WhatsApp, status, history, Facebook.
Why did you?
Oh my Juju, 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 Juju.
Why did you?
Oh my Juju, 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 Juju. Well, why she ma?
J.
Kosa kosa na visa isha. Kamiri furada maraika. Akuiva na tulimpika. Atofufuka ndo tushamzika. Kona unandika. Fatiri ya utuba. Arikura ira kushiba. Nafsi na msuto. J, iligoma likapigwe kwao. Ilivumbi vumbi baka kwao. Ilijini likapigwe kwao. Ilivumbi vumbi baka kwao. Nikilenga sikosi. Indo molo finesi. Yangushi ya komenti. Rasta respecti. Nikilenga sikosi. Indo molo finesi. Yangushi ya komenti. Rasta respecti. Iligoma likapigwe kwao. Ilivumbi vumbi baka kwao. Iligoma likapigwe kwao. Ilivumbi vumbi baka kwao. Toma Juju, 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 koma Juju, 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 Juju. Kwa heshima
J,
kombati J.
Lopazi Gini.